Right. Oh no, no, no.
Wendy.
Nah, 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 eh.
Tatemeka, tataka tetemesha jeje. Tuzikaze kamba za mikwiji, yeah. Tusuguwe vichwa vya magwiji, yeah.
Yeah, yeah,
tukitifuwe, gula ro, gula shingo. Na konga vitu tari vya mta imbo. Koko star acha maringo. Squeeze album no mwendo single.
Ninajua pepea moto wakifu pepea.
Petroli na kuni chochea. Na kimeriti cha kugongea. Yani fire fire.
Kama sogo yani moto chene. Dolosha ngongote choma pene. Chunga 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 uleme. Oh yo yo do. Meke lalana kinondoni. Nandika tabata magomenye. Ni washata, washata, washa moto wake.
Yale makengeza yote tulesha toa toa. Vigugu mizu vish tulingoa moa. Wanoshindana tena wamepoa poa. Hawana noma. Kila biti na pita pita, bila magita gita. Siyo charanga, siyo zuko tena kita kita. Liyo pana wana shuka, halimesho chafuka. Siyo tarabu sumchiri kukote puno kuta, yeah. Sinagamura kushanga, kuraga kichwa kizuva. Utarisikia ukika, yeah. Ninari upepea, moto wakifu pepea. Petroli na kuni chochea. Akimiriti cha kugongea. Yani fire fire.
Kama sogo yani moto chene. Dolosha ngongote choma pene. Chunga 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 uleme. Oh yo yo do. Meke lalana kinondoni. Nandika tabata magomenye. Yani washata washata. Washa moto wake.
No wa mnyako nyako. Bila ya CD peku peku. Kichwa kimesimama kama chato.